Umva. Mara ya kwanza nilipokuona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakataa. Hii ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Adu adu nikakungoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Sengagara nkutwaleka. Umva. Leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda, keza kumtima wanje kangongorere. Umva, umva. Leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda, keza kumtima wanje kangongorere. Akama kangongorere, kukuba kama kangongorere, kukuba kama kangongorere, kangongorere.
Kama zenire chama ono kume byama seka kuwe chama chiu ya garu kuba kama zenire chama ono kume byama seka kuwe chama byange.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Senjagara nkutwaleka. Kwanza nipokona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakata. Hii ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Adu adu nikakungoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Senjagara nkutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Biebe Cool, alongside Edith K, member Soul Touch Production. Oh, nobody can touch, oh, nobody can compare this. East Africa,
Gagamenting this.